yʋʋm-wʋsg sẽn loogẽ a zeezi pu koom-mɛng ne tẽn-tʋmda zã sẽn da be tẽngã yembr koom sẽn gũbge. A yeela a zã da yɛɛs ye tɩ mam da kiime la masã mam vɩɩ wakat sẽn ka sɛte. Mam tara noore ne kũum. Gʋls bũmb la ning mam sẽn na n wilg fʋʋga n wilg mam nebã. A zeezi wilga a zã tɩ yẽ tẽedba gũudba na n yãga wala sãnem arse yẽ nugri tongo la yẽ tẽedbã na n yãga wa sãnem lampa rãmba yẽ nu-goabga. A zã nakaa ne n ãn ges yĩngri la a zã yãa wẽnnaam ne zeezi geera taoore mallegse nin-viise la kãsem-dãmb sẽn waoogd wẽnnaam. La sʋɩ-tãana kẽngã dũniyã ween-viisã naasã fãa n na n tɩ segd nebã tɩ b wa zab ne wẽnnaam ne n nebã. Zabrã yii kãsenga la sʋɩ-tãana kongame. Wẽnnaam yõka sʋɩ-tãana n lo bug tẽnga. A zã sẽn ket n get yĩngri a yãa wẽnnaam geera taoore vɩɩm nin-viise la kũum buudã fãa sẽn pʋkɩ n wa be geera taoore. Wẽnnaam kaoo fãa buudo n bool rãmb la niis yʋɩs n be vɩɩm-sebrã pʋga n kẽes arzãna. La a yõka rãmb la niis fãa yʋɩs n ka be vɩɩm-sebrã pʋga n sik bug tẽngã paas sʋɩ-tãana yẽ yaa kũumã yiim n saba. Wẽnnaam yeelame tɩ b maan bũmb fãa paala. Wẽnnaam naana dũni paalle la dũni kʋdga menemame. Dũni paal la pʋga wẽnnaam geera ne zeezi geera taoore koom n yit beene tɩ nebã yũuda. La tɩɩga n da be bee yaa vɩɩm-tɩɩga la nebã rɩtã yẽ biisa n vɩ wakat sẽn ka sɛte. A zeezi yeelame mam yaa sɩɩngre la baasgo. Gom-kãnga yaa sɩda la zemsame tɩ y reege. Mam watame tɔ-tɔ.